Amadou Diallo mi yettima.
Ewa a jarama ceerno, mi salminima no feewi, mi salmini hettotooɓe radio fulfulde Amérique. Vraiment mboɗo yetto on no feewi e golle moƴƴe ɗe mbatton eko mballoton e leñol ngol ngala eɓe paama ko yaate e aduna fo.
An ko a diplomate mawɗo, kalen ko mbaawi wonde batte artugol Donald Trump ka suudu ndaneeru e baŋnge njuɓɓondire hakkunde Washington e lesɗe goɗɗe e nder duuɓi nayi aroji ɗi, holno yirɗaa ɗum?
Eeyi, gatugol Donald Trump to mbiɗaa to e galle daneejo o, galle mawɗo daneejo o, no wayno Europe. Wonno min ko ɗo ɓurmi jooɗaade, ko ɗo ɓurmi anndude yimɓe Europe ina jogii heen kulhuli seeɗa. Hannde caɗeele ɗe jogii ɗen hakkunde Ukraine e Russie, eɗen nganndi Ukraine ɓuri tamdi ɗum hannde wallunoo ɗum e doole ko Joe Biden. Kanko suusni leyɗeele Europe ɓe wallude Ukraine mbela ina dartoo Russie seeɗa. Donc so Trump ari ɗon ene waɗi kulhuli seeɗa. Wonno Trump ardu koye doole, kanko ƴetti Sénat. Geɗal gonngal ngal Europe ɗo ne jogii kadi kulhuli to baŋnge ko commerce, hono yeeyondirde hakkunde leyɗeele ɗe. Eɓe kulima ɗum maw ɓeydu taxe uji ɗi pour haɗde leyɗeele ɗeeɗo yeeyde toon addude toon jeygu. Toɓɓere tataɓere nde ina waɗi kulhuli seeɗa hakkunde to affaire Palestine e Israel. Parce que ayi adiɗo waɗde mo félicité ko Netanyahu. Hay sinno ko goonga ni e analyse uji ɗi yimɓe yuurnittooɓe eɓe titti juulɓe ɓee goota ni Trump no feewi. En tout cas Palestine o ina jeyaa e kulhuli hannde leyɗeele Europe honoo jogira ɗum waɗde géré.
Eeyi, a haali ko faati e hareeji ko woni e waɗde feewndo ɗo e ndeer adunaaru. Kono noon kanko Trump dey o innunoo arma o laamii o ettoto no ɗum darora tentinii hare hakkunde Ukraine e Russie. Kanko kan o wiwno e ndeer ñallal gootal mo waawi tun darnude ɗen hare. A tañƴinii ka o mbaawa waɗde darnude ɗen hare?
O haalii ɗum, o wii ko ɗum ina jeyaa e ko yiɗi adaade réglude. Kono maɗum waɗ caɗeele seeɗa, ka caɗeele ɗee ko ɗe ɗiɗi surtout. Premier caɗeele ndee so ɓe nanndirii haɓe mbi eeyi jooni en ɗaccii hare nde, hono yimɓe mbaawi ɗum rewndaade haa waɗe respecté. Wonno probléme o ko probléme keerol woni Russie koko naati e ndeer Ukraine, woodi ko falti toon wii koye jeyaande mum. Ukraine tari holno ɓe mbaawi nanndirde haa ɗum ɗoon waasa gooto fof waɗa heen respecté. Wonno ko baŋnge njiimaani. Toɓɓere ɗiɗi ɓere to ooɗoon baŋnge woni affaire ko ɓe mbiyata OTAN woni organisation transatlantique nord. O ɗooni ɗo waɗi kuule ɗe nganndanɗaa hoore maa, woni so a ƴeewii kuule ɗee ne anndaa ko article 5 ina waɗi ɗoon honko liggey mo fonnooɗo ɗoon waɗeede mo nganndanɗaa hoore maa ko kanko e leyɗeele Europe ɓee poti ɗum waɗdude. Kono eɓe pour l' instant so wii tan kanko tan mooma régla probléme o acca ɗe. Ɗum maa ɗum ma ɗum jiiɓo seeɗa to baŋnge ene ndeer gestion de conflit to baŋnge caɗeele ɗee.
Eeyi, jooni si en ƴettii Afrique kiɗen nganndi Amérique e leyɗe wonɗe ka falnde Sahel njuɓɓudi mum naa ko feewi e ɗii duuɓi cakkitiiɗi ɗoo. Holno yiruɗaa batte artugol Donald Trump ka laamu e juɓɓondiral hakkunde Amérique e leyɗe Sahel?
Aɗa anndi Amérique eɓe njogii doole ɗiɗi ko kamɓe ɓuri ndaɗi aduna oo fof e ɗee ɗoo doole, woni to baŋnge militaire e ndeenaagu leydi ko kamɓe ngardii aduna o. Geɗal ɗimmen ngal koto baŋnge kaalis woni dollar. To baŋnge men to eɗen nganndi hannde ko France ɓurnoo toon heewde jiimaande, kamɓe ngonnoo jiimaande leyɗeele men eɓe puɗɗiiɓe dañde caɗeele seeɗa e ndeer nokku men oo. Leydi waande no Russie nan ara. Kono hannde position hono darnde Amérique e oo ɗoon nokku waɗata fawatoo ko hannde holno ɓe liggortoo e ndeer Russie e Amérique. Holno ɓe higgottoo e Russie tan changat mbaadi ndii e ndeer Sahel. Kono so woni waɗii jokkondiral hannde Poutine e Trump, maa wod ko ɗum waylii seeɗa e ndeer nokku men oo, tawa ina waawi ɓeydude teeñude nokku oo, ɓeydoo yimɓe ɓee ɓe mbaawa rentude ɓura waawde liggodaade, ɓura waawde hoolondirde, ɓura waawde suusondirde. Par ce que mbimaami ni Amérique to baŋnge sécurité, to baŋnge ndeenaagu leydi e to baŋnge ngalu woni monnaie. Ɗum kala mo ɓe njiɗi liggondirde hannde ɓe liggonoo, par ce que kamɓe ndaɗi aduna o e ɗee ɗoo geɗe ɗiɗi.
ajarama Amadou Diallo mi weltori de yewtere VOA fulfulde weltani kema ajarama
jaram sey cham weltini.